Soma kwa Zaburi ama wa Galatia Tuakime vizuri penzi wanulinyatia Uba tulifungie kufuri wakose pa kupitia Ona wataipata sifuri waishike mikia Mi nimenyosha mikono penzi milpigia saluti Mama ashaweka mgomo ata nishike bunduki Ziba mdomo na lasa lilifata nyuki Penzi umeka mshono wajena nyembe halitatuki Tugale gale tukitandani wage na maua maua Juu lale lale kifwani kuku kincharua charua Ile michezo kitandani penzi unajua Unaniachaga tabani kama nguo umekamua Habibi, shazi basikio, shafumba macho My baby, wano changuo ni kikulacho Waridi, hauna mwengine zaidi yako Na nafaidi, inaenda na saizi yako Unanipatia mpezi, kipenzi changu changama na nijuli
My baby, wano changuo ni kikulacho